Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Turn up music after.
Yo, boy, 106. Naimbio.
Couple of swag all day, we in the building.
Leka tuba bombele. Besa feba swamu. Kavamo na chapwe shiba piamo. Abano mbala ninje suka mano. Ninkwata pulani we so kutike. No mama fake friends up. No mama fake friends up. No mama fake friends up. Leka tuba bombele. No mama fake friends up. Bakati apa nalimu pressure. Mwali nkosa nomba nene lecture. Best friends fake mindy. Atali nje shiva usaida. Don't give a shit vase shapa. Umfefyo balanda ma sniper. Ngasili poli mukali. Elonga na isa ni chikali. Ati mbomba na counterfeit. Pati mukuli ya mwe baba fest. Fake friends we salama doors. Koi ya bo kui pusha ma shows. Vesa feva swamu. Kavamo na chapwe shiva piyama. Aba nombala ninje suka mano. Ninkwata pulani we so kutike. No mama fake friends up. No mama fake friends up. No mama fake friends up.
You know how we do this.
No mama fake friends up.
Nadi mwana pobo ya so. Leka nkushimikile ya so. Siya sini mukama ndigo. Apa manje ni vala chedo. Siya sini mukama round. They do what they want and I fuck around. But apa ni chijagia. Munjelele kufe maidia. Bata baba monegela venga ni beula umwagada waka fola maia. Muba kuisanga na idinda. Samuisa fe mwenga na shidinda.
Besa feba swamu. Kavamo na chapwe shiba piamo. Apa nombala ninje suka mano. Ninkwata pulani we so kutike. No mama fake friends up. 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 Time na mishibe mwali kudu. Apa nomba bonse mwali chinja. Mona vali chinja na valupwa. Anyway time ya wunaipwa. The same to be good pali iti. Smao ya wunishi kulipati. Vante muafenga pali dunku. Ateko chilela kuno nyoko. When they call you vale for something. Please boy when are you coming. Nama groupi vante tati bosi. Ukumfatu babo meleni mosi. Besa feva swamu. Kavamo na chapwe shiba piyamo. Apa nombala ninje suka mano. Ninkwata pulani we so kutike. No mama fake friends up. No mama fake friends up. No mama fake friends up. No mama fake friends up.
Manager's Patrick Vega. Manager's Twizy. SL Managers. Michael and Michael.
Rico.
Let's go.
Kademo.
Zambian Music Site.com.
No doubt.